O le upu a rapi jihad. O lo otele ina fa au winga se se, e le to otele o tangata. Fai mai, o se vala au i tangata Mosalemi, ina ia a wai i taua ma fainga terorisi. O le upu jihad, e fa au winga ina fa peretania o se struggle, po o lona veape, to strive. A fa Samoa, o le ngalue po o le fa amalosi. O le tau mawhai i le mea e ngatai ina ia ausia se fa moemoe. Ngalue ma le fa amalosi, tau mawhai i le mea e ngatai ina ia ausia se fa moemoe. O se struggle po o lona veape to strive. E fai mai nisi o se vala au mo se tau apa ia i le teritonunga Isalama. Ae, o se fa'awinga ina se selena, o le upu arapi o le jihad. O le fa'awinga ina lena, na fa'aonga se se e Donald Trump, na ia fa'aonga ina i le upu jihad, e fa'awaeila na mau ina ia ta'ofia le toi ulufale atu o tangata Mosalemi i Amerika.
According to Pew Research, among others, there is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population. Most recently, a poll from Center for Security Policy released data showing 25% of those polled agreed that violence against Americans here in the United States is justified as part, think of that, as part of the global jihad.
Nasaunua Associate Professor Mehmet Ozalp, le fatonu le Center for Islamic Studies and Civilization, I le universite o Charles Sturt, I Australia nei. Charles Sturt, I le o ngata tonu o sini. O le upu jihad, I le talitonunga Isalama, ma le ngangana a rapi. E le winga, e le o se upu ye e winga pe I ona faaonga I na se se le to atele. Na saunoa Associate Professor Mehmet Ozalp, o le upu e tāua, ona e whaatatau I le wha amalosi ina ia ausia se whaaiunga manuia.
From an Islamic perspective, jihad means to have a personal struggle to achieve a positive outcome.
E pei ona o wha Samoa ina, o lenga lue, ma le wha amalosi, po o le tau mawhai I le mea e ngatai, ina ia ausia se wha moe moe, po o se autu manuia. E le ngatai le wha amalosi I tau mawhai ngamo le manuia wha le tino. Aena sa anua fo I Professor Samina Yasmin, le wha atonu o le Center for Muslim States and Societies I le Universite of Western Australia, o le upu jihad, e au fiai fo I ma le wha amalosi ma le ngalue, ina ia tau mawhai, e ola I se olanga pa ia, o se olanga alofa, o se olanga mamā, e tu sai, mā o onga.
In being really good people, being kind, being submissive to God, and making sure that not only they relate to God, but they are also actively involved in making their environment and their community safer and harmonious, yeah. Think that is jihad.
Professor Zamina Yasmin, of the Center for Muslim States and Societies, I le University of Western Australia. Elena o tangata beo Donald Trump, o lo o lātou whaonga I nei se awala se se, le upu jihad. Nasaunua Associate Professor Ozalp, o lo o whaonga I nei se se fo I e whaalaputu patonga terorisi, e pei o le ISIS, e whaato sina atu waitu pulanga, e taumo I lātou, I le talitununga se se, o le taua o lo o lātou whaia,
they name what they do jihad because it becomes easier to recruit people. Because if they can justify it as jihad, the moral dilemma is removed. Like if someone has question marks, am I really doing the right thing? You know, I'm not supposed to kill people, a Muslim, young Muslim who's being recruited. They say, no, what you're doing is jihad. And if they can convince that person, then that person says, okay, I'm doing what is in my religion.
Associate Professor Mehmet Ozalp, le fatonu o le Center for Islamic Studies and Civilization, I le Université o Charles Sturt University